Machalari, napenda dodi, najisi ni utamu ila nja inarudi. Nataka nkate kiumbega baridi, utone kuchache leta gadari. Na waito na misi, naka boom boom kanafanya ni desi. Suga, kachindo uone, usachindo bagi mte.
Heza nka fly, steam zikwai. Na ma six ya japa luka la wasa. Na weza piga try, machalari on my mind. Zapana nasko view.
Chalari, leta mtori, sicho mangu na makachumbari. Staki demo kidigitali, bora nile machalari. Mazigi kali, nataka roli, yeskipo nibani, kumbuke mbali. Kwa vali, embuleta nari, nimoke niwe haijali.
Meza nga fly, steam zikwai. Na ma six ya japa luka la wasa. Na weza piga try.
Senumiza kakosa hali. Kwenu spiti chochoro mkali. Sakika bali na jihadari. Roba ya misumari. Zama kukona kisheri. Suga machino uone. Sajiwe ubagi mte.
Seza nka fly, steam zikwai. Na ma six ya japa luka la weza. Na weza piga try. Kuchala yon mamai. Mabana naso you. Why should make you do?
Machalari, machala machalari.